CK Music Promos.com.
I'm waiting, na emu za date. Ah, ewa dule fwaya, ewa dule fwaya, ewa dule fwaya. Kwa Zambia nani mule fwaya, nani mule fwaya, nani mule fwaya. Mwechalo nani mule fwaya, nani mule fwaya, nani mule fwaya. Kwa wane chikonko iye, kwa wane chikonko ifwe. Zambia nani mule fwaya, nani mule fwaya, nani mule fwaya. Mwechalo nani mule fwaya, nani mule fwaya, nani mule fwaya. Ah, ewo dule fwaya, nani mule fwaya, nani mule fwaya. Abaya lini shita yabo, ifingi tatwa vimona. Nefila yofiabo, ifingi vya lishima. Palilandile pavunga, palanda kona palidola. Palifiwewe napo, ikwela kwela feta iwela. Kwa misepela napo, ababa kumuchipebo mpabwino. Tabashimiga na palifimbi, balanda fedo sachisoti sana. Kashi tuwa mufimfi mundu vile letela mpitu mweneko. Uko tuleya Zambia yonze niwe.
Mundu video tulefwaya, mundu video tulefwaya. Ateke.
Aha, ewa tulefwaya, ewa tulefwaya, ewa tulefwaya. Kwa Zambia nani mule fwaya, nani mule fwaya, nani mule fwaya. Mwechalo nani mule fwaya, nani mule fwaya, nani mule fwaya. Kwa wane chikonko iye, kwa wane chikonko ifwe.
Guava ne chikonko ifwe.
Kwa wana mashoko ifwe. Kwa sunga mashoko ifwe. Kwa wana mashoko ifwe.
Kwa wana mashoko ifwe. Mundu video tulefwaya. Ateke.
Ah, ewo tule fwaya. Ewo tule fwaya. Ewo tule fwaya. Pa pa Zambia nani mule fwaya. Nani mule fwaya. Nani mule fwaya. Mwechalo nani mule fwaya. Nani mule fwaya. Nani mule fwaya. Pita tulu vile, palubuto tatulu vile. Na Yesu lubuto na pali abavene tatulu vile. Tatuale kechalo chile ya chile lubana. Siye ni tuikatane cha wa mamundu vila pamona. Wana mayo na wakashana, washitata na walumendo. Ishive ni utuntu apaniye muzeti na BMIT. Avo evo tule fwaya. Avo, evo tua sala. Avo, 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 evo tule fwaya. Ah, evo tule fwaya. Evo tule fwaya. Evo tule fwaya. Pa Zambia nani mule fwaya. Nani mule fwaya. Nani mule fwaya. Mwechalo nani mule fwaya. Nani mule fwaya. Nani mule fwaya. It's V.
Record. Seek music from us.com.